Yuhanna simore sappo e jenay. Ender dum pilat rokki yamirore. Yesu nawa karbi soya. Soldatebe chanyin lefol koche. Pili mbo dum. Yubernu mo kadi sabandor fol mat. Be batimbo be goni e widem. Ɓe goni kadi e fiide mo kelle e hakkillaaji. Pilat yalti kadi wii diɗɗal ngal.
Keɗoɗe, mami nawan on moɗo boowal ɗo. Bele oɗon paama mi yi'aani e makko hay daliilu kuugal gooto.
E on saha Yeesu yalti ina fiili lefol kooce ngol, ina ɓoorni sabandoor o. Pilat wiiɓe,
o moni.
Kono nde ardiiɓe yettinooɓe sadak ɓe gardeeji ɗi ñiimo ngoni e wullude ina mbiya, Pilat wiiɓe,
naweemo peŋayonmo onon e koye mon, ngati min mi yi'aani e makko daliilu kuugal.
Yahuda en ɓe njaabi mo mbi,
minen amin jogii sari te e wonande on sari omo foti wareede gati omo waɗi hoore makko ɓi Allah.
Nden Pilat nani ngol konngol ɓeydi hulde kadi naati e nder galle he naamni Yeesu wi,
holi to njeyeɗa?
Kono Yeesu jaabaakimo. E nder ɗum Pilat wiimo,
a jaabataakomi? Mate a annda meɗo jogii baawɗe woppidde ma, kadi meɗo jogii baawɗe feŋde ma.
Yeesu jaabiimo wi,
a alaa hay baawɗe goote e dow am so wonaa ɗe Allah jippini e maa ɗe. Ko ɗum waɗi gadduɗomi e maa o ɓurmaa mawnude bakkaat.
Gila nden Pilat woni e yiilaade no woppiri mo. Kono Yahuda en ɓe ngoni e wullude ina mbiya,
so a woppitii o gorko a wonaa sehiiɗo César, sabu kala biyo o hoore mum laamɗo ko lundiiɗo César.
Nden Pilat nanii ɗiin konnguli yaltini Yeesu boowal, jooɗii e ñaawirde he e nokku beeteeɗo dindeere kaaji o, beeteeɗo kadi e barahutankoore Gabata, ko ñannde keɓungal kew danndoore ngu wonno, hedde waktuuji sappo e ɗiɗi ñalawma. Pilat wii Yahuda en ɓe,
laamɗo mon nani.
Kono ɓe ngoni e wullude eɓe mbiya, Pilat wiiɓe,
mi feŋa laamɗo mon.
Ardiiɓe yettunooɓe sadak ɓe njaabi mbi,
min ngalaa laamɗo goɗɗo so wonaa César.
E on saha Pilat waɗi Yeesu e juuɗe maɓɓe yo feŋe. Nden ɓe ƴetti Yeesu ɓe nawi ɗum. O wakkii feŋirde makko, o yalti saare nde faade e nokku biyeteeɗo laalagal hoore, beeteeɗo e barahutankoore Golgota. Ko ɗoon ɓe peŋi mo. Ɓe peŋdi mo e ɗiɗo woɗɓe cawniimo. Pilat waɗi ngol ɗoo binndol e dow feŋirde he, Yeesu mo Nasaret laamɗo Yahuda en o. Heewɓe e Yahuda en njanngi ngol binndol, ngati nokku ɗo feŋanoo ɗo woɗɗaano saare nde, kadi binndi ɗi mbindanoo koye barahutankoore Latin e Grek. E nder ɗum ardiiɓe yettunooɓe sadak ɓe mbi Pilat,
woto windu laamɗo Yahuda en tan, windu o wii komi laamɗo Yahuda en.
Pilat jaabi wii,
ko mbindumi ko mi windi ɗum haa gasi.
Nde soldateeɓe ɓe peŋi Yeesu nde ƴetti comci mum mbaɗi ɗum pecce nayi, soldat fof nayi feccere. Ɓe ƴetti kadi sabandoor makko cañaaɗo haa hawri mo alaa ñootol o, ɓe mbiyondiri e koye maɓɓe,
wotacceeken o sabandoor, mbaɗen kuraaje ngam anndude holi poɗɗo hettude he makko.
Ɗum waɗiri ko mbele ngol ɗo bindol ina timma.
Ɓe peccii comci am e hakkunde maɓɓe, be mbadi sabandor am kuraje
ko non soldatebe be mbadi e sara fenirde makko he kanko yesu yumma makko e menum debbo e mariama jom suudu kolofas kanyumen e mariama magdala ina ndari no don den o yi yumma makko almudo mo horsini o ina sara mum o wi yummirado o
saknaj wi enani
o ruti o wi almudo
yumma nani
tuginden almudo o nay yumma mum yesu galle mum tiagal dum tawi yesu ina anduno hankadi fof hawri haali dum do ngam timminde bindidi
mi dumdi
londe hewnde binegara ina wonno don den soldate be ciuwi tajatinde epos e binegara he loggi dum e lochol isopi payri dum e hunuko makko ne o yari binegara o wi
fofti mi
tiagal dum o turi hore o taj ko nyande kebungal wonno kadi ardibe yahudo en be jida baldi di ngona dow pengirde nyande nyalawma foftere ha tenti non e on nyalawma foftere ngati ko payo dindo o wonno ko dum wadi be nyaagi pilate yo koyde fengabe be kele baldi di njawte den soldate be njehi keli koyde worbe dido fengdanobe e yesu be den be jettima e yesu be tawi mayi be kelani koyde mum kono hen soldat goto yuyimo mbangu e wutulo done don ndiyam e jijam jalti cettido dedo gede o setti koko yi kadi ko setti ko ina gongdi o mo andi kanko o haali ko gonga mbele ononne odon gongdino ngati dum ardi ko mbele gol do bindol ina timmi
hay jial makka gotal heletaake
bindol gongol wi kadi
mabe nji mbobe njuyi o
tiagal dum yusufa adi matenajo o nyaagi pilate nawde bandu yesu yusufa ko almudo yesu wonno kono ko e ciudor sabu o susano ardibe yahude en be pilate rokki mo dum e on saha o ari o nawi bandu nikodem janodo adan to yesu der jamma o ari kanyumne addori hedde kiloji chapande tati urateri pewnirandi mir kanyum e aloes kambide do fof be jettu bandu yesu be pili e mum leppi leñ tawi be mbadi hen den urateji honono yahuda en badirta so ina gubba maydo ni do fengano do ina wadno nambu kadi e der on nambu ina wodno yanande hesere do hay goto meeda ubbede tawde ko nyande kebungal yahude en wonno kadi yanane nde ina battino be gubbi mo hen